ronde sekano nanti jaulo mulanko la byangate eno Uganda yatauka bana Uganda mweba lokaluba government yetu kubenja ulo embudo zebakole zitawangala government yetu kubenja ulo mumalwaliro tebadagala batu kubenja ulo abasajja bakole embuto batu kubenja ulo bazimbye zakedi nanti njaulo mubafuga zibenzi mubatu kubenja ulo bazimbye muto basi batu gamba mtuve muto basi bono nyobutonde bwensi eno babe bazimba muto basi na yenze kankole vyange anyali mpera bana nze kankole zange nsomesa bange nze kankole zange anyali mpera bange kankole vyange mperera bana owaboda yongero tauka yata mafuta gabeyi owa taxi yongero kaluba osomesa bana owa mawulire yongero kaluba yado kubi bw'emigo omutembeyi bamama bayiza mubutale wa saluni nawo wenyanya nze kankole vyange anyali mpera bange nze kankole zange mperera bana nze kankole vyange mperera bana kakupakola kabina nkulaba olina ne hips osavu wadde amatama olya bulungi eyo si njawulo walinyisa emisolo na Uganda tukabo sirise ebyobugagga by'eggwanga obitunze mukuru amafuta ga Uganda kati ga kinomu ffe banansi otutunze muzeeyi ebintu birinnye n'ebbeeyi osirise mukuru nga teweesigika bwe buliwo okula okyuka kankole vyange anyali mpera bana sinze kankole zange mperera bange abasomesa omusala gwa nduru obakuba enjawulo abasawo omusala gwa nduru otukuba enjawulo minisita afuna obukadde 8 omusawo afuna 1000 onaleva afuna obukadde 4 eyamusomesa ali mu 1000 njawulo efuuse njawulo otukuba enjawulo bana Uganda mwebala otawuka muzeeyi atukuba enjawulo ayamba b'ebweru bana Uganda tufa yatufaako dadda buli lwakula akyuka bajeti yo ya sekyurite malwaliro tebadagala akuuma ntebe ayongero tufuga yafuuka dikiteeta sita ntebe atulimba n'emyuga ekyo kigambo kyewaabwe amafuta ga Uganda atukuba enjawulo embuda zimba za Congo eza Uganda za mutama atulimba bya fyukya oreda ali mu fyukya ayamba ba investa bana banaze muruka alipo ba investa bana bazimbye mu ntobazi